Barakum lama fudani sadeti e gidabre am guya sadeso hesijir. Dunyan tun barda brwane dunke dabart fakenna fwar huji gurdo hojjate farsan. Sirbitu bube kamtu war fashini basu. Presidenti biyati fi nam heddu tilbulabe. Gazit esitu ni VOA Maria Diallo odutana walti gurten wergite namonutim.
Wallisabe kaman Smokey Robinson sirnagegge sare fariya sajolluma kawallistu be kamtu Aretha Franklin dirat kana wallise. Wallistu lammi Amerika iddat alat Afrika bekamtun Aretha Franklin yerot eherad af ukuba kanseri rajijiti rakataturte barakana bukotte. Barajirenya sheke sat wallele wallisten bad asa grami kudasaddeet kanargatte oto warabile muzika miliona torbata mishan olgurgurate. Jallattota she namota bebekam of presidenti United States durani Bill Clinton dabalate hogganota siyasa heddutu sirnage gesa shirra targameture.
She lived with courage, not without fear.
Gotummat anjiratte, soda malejiratte miti. Garu sodashe muatte jiratte jaran, President Clinton, asawar agesisanin. Jalatton movie mo kawaggasa detta milamatti duambokote. Tato bekama Bart Reynoldit nagad aman. Jalatton komedi mo barresa kitaboto komedi waggasa galtami shanittudwe. Stalli imimmaninge gesan. Britainis barresa fayu fiziksi Stefan Hawkingis abde. Umrisa waggato orbata mijaatti manasa Cambridge jiru kesatti barumat umre jiru kana kesatti bokote.
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stefan Hawking addunya ratti nama baye guddada. Dandetti naman walkunnam wajayib sisa kabature jiru. Dabbata caalbasi biye Britain Christie's Auction House irra Thomas Vening. Industrin fashion immo designerota bebbekamo lamatti nagad ame bara dabre kessa. Lammi America Kate Spade designericha biye Faransay bekama Hubert D. Givenchy. Givenchy fashionota baye dinqisifaman. Kantatole bebbekamo akka Audrey Hepburn fi Jacqueline Kennedy uffatan addunyaaf dhiyeessuun bekama ture. Lammi America lallaba wangela television irratti dhiyaatu fi addunyaa irratti baye bekamu Billy Grammys Umri saa waggaa sagaltami sagalitti baruma kuma lamaaf kudha saddeet kana keessa boqote. Kan ummata miliyoona hedduu addunyaarra jiraatanitti wangeela lallabe Billy Graham jaarraa 20ffaa keessatti hoogganoota amantii iddoo duraa qaban keessaa isa duraa ture.
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart? With all your soul?
Galgala kanan isin gaafadhu waaqayyoon ni jaallattu onne keessan guutuudhaan jaallattu. Lubbu keessaniin waaqayyoon jaallattu jechuudhaan sagalee waaqayyoo lallabaa ture Billy Graham. Afrikaa kibbaa keessatti immoo ummanni biyyattii isteediyeemii ummata 40,000 baatutti yaa'e qabsooftuu farra apaartaayidii jabduu ka turtee fi haadha warraa Neelsan Maandellaa duraanii Winnie Maandellaa geggeesse. Humrii waggaa 81tti du'aan boqotte Winnie Maandellaa. Afrikaan nama ishee beekamaaf jaallatamaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annanis baruma xumurree jirru kana keessatti dhabde. Kan Nobeelii nagaa addunyaa badhaafamee ture Annan akka humna gara nagaatti addunyaa qajeelchaa tureetti faafama. Kan ji'a yookaan addeessa irra ejjetee deeme astiroonaatiin lammi Ameerikaa Alen Binis umrii isaa waggaa 86tti bara dabre kana boqote. Ergama rookeetii Apollo 12 jedhamuun waggaa 50 dura gara ji'aatti male Alen Bin.
Well, it was like you won the lottery, only even better.
Akka waan lotorii mooteetti sitti dhagaama xiqqoo sana yuuni caala jedhee ture Alan Bin. Maatii siyaasa Ameerikaa beekamaa keessaa tokko kataan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj Herbert Wooker Buushis bara xumurree jirru kana keessa boqotan. Geggeessaa isaaniitiif pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi pirezidaantii biyyattii kataan Doonaald Tiraamp dabalate maatii hiriyootaaf waahiloota isaanii hedduutu waldaa kiristaanaa biyyoolessaa Washington National Cathedral jedhamutti guutuudhaan kadhannaadhaan pirezidaantii Ameerikaa 41ffaa kana geggeesse. Kan isaanii booda pirezidaantii biyyattii ta'anii turan ilmi isaanii George W. Bush sirna geggeessaa sanarratti waa'ee abbaa isaanii ennaa dubbatan.
The best father a son or daughter could have.
Nama jabaa fi ulfaataa abbaa gaarii ilmi yookaan intalli qabaachuu dandeessu isa guddaa ture. Gadda keenya keessatti. Abbaan keenya obboleettii keenya roobiniin akka ammatuu fi haadha keenya akka ofitti qabatu beekne fuula ifaadhaan ageggeessinu jechuudhaan imimmaaniin dubbatan Pirezidaant Bush. Reef abbaa isaanii kan George H.W. Bush kutaa biyya isaanii Texas keessatti kan isaan dura baruma kana keessa boqotan reeffa haadha warraa isaanii Barbara Bushiif reeffa mucayyoo isaanii umrii waggaa 3 lukeemiyaadhaan duute kan roobiin cinatti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa bara dabarsine bara 2018 keessa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraa godaanan ilaalchisee qophiin qindeessine kanuma.